Joel 1 verse 1. Izwi kaJehova lafika kuJoel indodana kaPhethuweli. Verse 2. Izwani lokhu nina badala, nibeke indlebe nina nonke enhlezi ezweni. Kwaye kwaba khona emihleni yenu noma emihleni yawo baba na? Verse 3. Kutshena abantwana benu, abantwana benu, abantwana babo, nabantwana babo esinye isizukulwane.
Verse 4. Okushiwe isibotho kudliwe isikhonyane, nokushiwe isikhonyane kudliwe izinkumbi, nokushiwe izinkumbi kudliwe inkasa.
Verse 5. Phaphamani zidakwa nikhale, niwule nonke niphuza iwayini, ukuthi iwayini linqanyulelwe emlonyeni wenu. Verse 6. Ngokuba kwenyukele ezweni lami isizwe esinamandla nesingenakubalwa, amazinyo aso angamazinyo engonyama, namazinyo asemhlathi angawengonyamakazi.
Verse 7. Sichithile umvini wami, saxebula umkhiwane wami, siwuxhozile nokuwuxhoza sawulahla, amagatsha awo sawenza abamhlophe.
Verse 8. Khala njengentombi ebhinqe indwangu yamasango ngumyeni obusha bayo. Verse 9. Imnikele yempuphu nemnikele yokuphuza inqamukile endlini kaJehova. Abapriesti zikhonzi kaJehova bayalila. Verse 10. Amasimu achithekile, umhlabathi uyalila. Ngoba amabele achithiwe, iwayini elisha lishile, amafutha ayawuma. Verse 11. Jabhani balimi, niyewule linabaphathi bezivini, ngokolwe nangebhali ngokuba isivuno samasimu chithakele.
Verse 12. Umvini ubunile, imkiwane iwumile, imipomegranate namasundu nemi-apula, nemithi yonke yasedle kubunile ngokuba intokozo ibunile phakathi kwamadodana abantu. Verse 13. Bincane nikhale bapristi, niyewule ninazikhonzi ziyatshare, uzanilale bonke ubusuku ezindwangwini zamasaka zikhonzi zikankulunkulu wami ngokuba imnikelo yempuphu nemnikelo yokuphuzwa kugodliwe endlini kankulunkulu wenu. Verse 14. Ngcwelisani ukuzila ukudla, nibize umhlangano, buthana amalunga, yebo, bonke abakhezweni endlini kaJehova unkulunkulu wenu, nikhale kuJehova.
Verse 15. Hawu lolo suku, ngoba usuku laJehova lisondele, lufika njengokuchitha kuvela kusomandla. Verse 16. Angunyanga ukudla kwethu phambi kwamehlo ethu, intokozo nenjabulo endlini kaNkulunkulu wethu na? Verse 17. Imbewu yabola phansi kwamagade ayo, izingobo zichithakele, izingqolobane zidiliziwe ngokuba amabele omile. Verse 18. Yeka ukububula kwezilwane, imihlambi yezinkomo ikhungathekile ngokuba inadlelo. Yebo nemhlambi yezimvu izithwese icala. Verse 19. Ikhala kweJehova ngokuba amadlela asehlana adliwe ngumlilo, nelangabishisiwe yonke imithi yasendle. Verse 20. Yebo nezilwane zasendle ziyakulangazelela ngoba imfula yamanzi ishile nomlilo udlile amadlelo asehlane.